kwezi chogenda Nzi nakula chikuno mukwano gusude muguluka Choka balala bakulimba tegwe mukwano ndabanga luza Numirwa nyowe ndabanga olola Mukwano mpisi wa ubi, ntwala butwazi chogenda.